ZWAP.com.
Baba mubalila, balatezwi kibalatiwa babona. Baba mubakula, bahatezwi kimatuku yalifasile. Baba mubatokwile, abana sakuchaka pasakutina date.
Kiwena fela Muhamba gani ya kwali halimu Tate ya sishemo
Yelukona kulilela kuyena Yelukona kuyemela kuyena Silukupa malibi zola hae Sikae zala balumeni Musilili asika shwa Ulobezi Baba tokwile amuyemele kuyena Kakulinda te yafana Kiyena
Yasishema Kiyena Yamata Kiyena
Kubao baba kula musizwafi
Amulilele kuyena
Nakayamata Kinda te yakwali halimu
Tapelo ya kakubao baba
ZWAP.com.